mutima gwange ngabifune mirembe nga nkukutteko nga nkunywezeza nga tuli fembi tewali kitwawula fetiya gwe wange kumo mwoyo ontusizanze muwengula sanyukira ebye birungi bituseko biene gombanga ndi muto osanyusisa mutima gwange gwe mubezi wange oluberera njagala nkulaga omukwalo oleme kufuna nkenyera kiriza nti buli lwoba nange nze nfuna emirembe mukwalo buli lw'ojja gyendi obusibu bwange bugwawo kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lw'ojja gye ndi obusibu bwange bugwawo
akalabo kennina akakulu gy'oli ye mwanoyo wano sirikulika kukulisa ebiwogu ebiko n'abatabuzi tetuba wangu tetuti kukwano sirikulika
abatufitina buntoko abatatwagaliza b'ensalwa abalindiridde lwe tulyawukana olwamannyo kungulu kyemba nsaba Maria waabwe omutonzi taata tukwatireko ebigambo by'abatabuzaabo bitugwenga nkoto kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lw'ojja gye ndi obusibu bwange bugwawo kkiriza nti buli lw'oba nange nfuna emirembe mukwano buli lw'ojja gye ndi obusibu bwange bugwawo kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lw'ojja gye ndi obusibu bwange bugwawo kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lw'ojja gye ndi obusibu bwange bugwawo kkiriza nti buli lw'oba nange nze nfuna emirembe mukwano buli lw'ojja gye ndi obusibu bwange bugwawo kkiriza nti buli lw'oba nange